ka ugu iri wada qaado naftana oo cid kala diiday keliga ku wada siiyey koota kugu xiray maanka ugu iri wada qaado naftana oo cid kala diiday keliga ku wada siiyey kasba wayda maadiyeelan kabad siise been miran wuxu kugu kasoo naatay runu sheegi karin wayday kasba wayda maadiyeelan kabad siise been miran wuxu kugu kasoo naatay sheegi kari weyday karamada markad laashay kaftoomay wan maarmay kasaaray mankiyey koruhay jacaylka karamada markad laashay kaftoomay wan maarmay kasaaray mankiyey koruhay jacaylkaaga
Sare monkey kuruhay jacaylkaaga